نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ورمي زقاب لانجان جسلام چوانبي رمي ميغ الله سبحانه وتعالى كوتيبا ساسو قبطة كميني كوتي تكايل موزي ndi kukambila na zuli zitatu makamaka pa nkhani zokuza ndi umoyo wa maswawa radhiyallahu anhum mmene amakhalira pano pa dziko lapansi pa nthawi imene adali mu nthawi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zomwe adaphunzira kuchokera kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi cholinga choti mwina nafeso nkutengera nawo chikhalidwe chimene maswawa radhiyallahu anhum adachiphunzira kuchokera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwambili pa tsiku la lero tikhale tukambilana pa mutu wokhuzana ndi kuyankha kapena kuti kuvomera kuyitana kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam pambuyo pa nkhondo ya Uhud. Tikudziwa nena kuti nkhondo ya Uhud ndi imodzi mwa nkhondo zikuluzikulu zimene zinachitika mchisilamu mu mbiri ya chisilamu yolimbana ndi adani mamushirikini Ayuda ndi adani enawo utelo. Nkhondo ya Uhud imeneyi ndi imodzi mwa nkhondo zikuluzikulu zimene chisilamu chidamenya imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamenya imene maswahaba radhiyallahu anhum adamenya kulimbana ndi adani Allah subhanahu wa taala adani adin. Taina yake alimizika Bibi Aisha radhiyallahu anha amene ali mkazi wokondeka kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adayankhula Musa mphwake amene anali mwana wa mlongo wake amene ndi Urwa rahimahullah kunena kuti ey, mwana wa mlongo wanga, makolo ako onse, bambo ako ndi agogo ako akazi Zubair radhiyallahu anhu ndi Abu Bakr radhiyallahu anhu anali mgulu la masahaba radhiyallahu anhum amene Allah subhanahu wa taala adalankhula za iwo ndime yotsatilayi ponena za nkhondo ya Uhud kuti alladhina istajabu lillahi warrasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun adhim alladhina istajabu lillahi warrasul anthu amene adavomera kuitana kwa Allah subhanahu wa taala ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam min badi ma aswabatuhum alqarh kumachita kuti pambuyo panali pambuyo poti anthu anavulazidwa kankhondo nkhondo yangotha chakumene ndena anthu mabala adakali sana sana chile sali mwino yeti lilladhina ahsanu kuti kwa anthu amene anachita ntchito zabwino minhum mwa iwo omwe anthu amenewa wattaqau ndi kukhala ndi mantha kumuopa Allah subhanahu wa taala kulemekeza malamulo Allah subhanahu wa taala ndi kusiya zintchito zonse zoyipa yeti Allah subhanahu wa taala anena kuti kuti anthu amenewa zimene ati akapeze pamaso pa Allah subhanahu wa taala ndi shani ajirun adhim anthu amenewa akapeza malipiro akulu kwa Allah subhanahu wa taala kenaka Bibi Aisha radhiyallahu anhu adani nanso nena kuti ani mavuto adamupeza rasulullah mtumiki wala madaiso ndindenee zipite kwa iye tsiku la Uhud chifukwa cha makafiri omwe adawukira asilamu ndi kumuvulaza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi anthu osakhulupirira adanyamuka kumapita anthu osakhulupirira adanyamuka kumapita mtumiki sallallahu alaihi wasallam adali ndi mantha kuti mwina adaniwo akhoza kubwereranso ndi kufuna kuwawukira asilamu kotero mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalengezetsa mawu onena kuti ndi ndani yemwe azipereke kukalimbana nawo ndi ndani amene azipereke kukalimbana nawo atamva kulengezako masahaba radhiyallahu anhum wokwana makumi asanu ndi awiri 70 antumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adayimirira adadzuka ndi kuzipereka ndi kuvomera kuyitana kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo nthawi yomweyo adatemangira mchigulugulu cha anthu osakhulupirira ndipo osakhulupirira adafuna kuti abwerere koma atamva kuti masahaba radhiyallahu anhum awalondola adasiya ganizo lawo lofuna kubwerera ndi kukalimbana ndi asilamu mgulu la masahaba makumi atatu ndi awiri amenewa mudalinsotu masahaba wochuka kwambiri masahaba awa Abu Bakr radiyallahu anhu amina na bibi ana ali bambole mi gise ko bibi Aisha radiyallahu anha kuma so minim sahaba wina na ali Zubair radiyallahu anhu di wangani mine tikai be sam Bukhari hadith number 4272 kuma so mujtabu shija meji machelo de Fathul Bari volume 7 page 412 inshallah tikafu ndukulo mine wa metin mabuku kuti tikazi pese tikato kupesa ndikuzi walengela toka umboni wa nkani mine kipempe Allah subhanahu wa ta'ala uti abwelesi ntima umene masahaba radhiyallahu anhum adali nao kuti nafeso lite ukala nao litaona ni masahaba radhiyallahu anhum sada uni mmena analili sana uni uti afeta minyakale mkundu sana fune ulowesa sana fune upanga komplain ina ili wesi kudanda ulakuna kuhu usiku nyinyi likakuna kuhu usiku masulatu mishallahu alihi wa salam nifuwa adazi ndigila uti kudi amini hakuwa itana yundindani kote lo adafo mele kuitana yeti antu anali atatupa adali atafula zidwa ndindani mwa ife amina angali bentima ndi ukala ni maganiza amini masahaba radhiyallahu anhum adali nao tie ndibembe na Allah subhanahu wa ta'ala kuti adibasi ntima amini masahaba radhiyallahu adali nao Allah subhanahu wa ta'ala atipangi ukala olimbikila padini kumaso kukala ozipeleka pashina chiji yose imene dini yufuna muntawina ili yose imene dini Allah subhanahu wa ta'ala yatifuna.